Yande jo e mintaji sappo e jo habaruji studio Kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Mumin yottinta e modon. Sembe habaruji meden hande haalando ko fero diri limgal golloobe gomnati gonangal no wade gal e golle gadonol himbe kartiji wotedi jamani kulle non du ko habbi hore himbe ombe maradi handen. En kumpita himbe du ko do andinorede ardibe leydi Benin adi gan hadude dabbaji leydi Niger ja cedo to en dam Benin andinorede wartiram bolum. Andinorede du ni lasu e jeegon lewru desambre tan du bujjadi de sappo e jenay singa. Yewtere pindulol meden handen wadan do fi durdude cakantarare region difa fi o du ni hulqini himbe hitane hikkadi. Haurine chaka seni fedde leydi mawni hawjini fille cubakiji e parti politikiji leydi Niger yewtinake dari no golle gadonol himbe kartiji wotedi jamani di wana no wadire de region Agades Doso Tawa e Tilberi ko jari kominiji makalondi torodi abala tondiki windi jaguru goruol inates e bani bangu de region Tilberi e commune Tilia de region Tawa no kuje den fu golle gadonol himbe kartiji wotedi di gadirama no wodire ardido seni odu ni wi ko deni ko irna hebake be koji titto golle andan der kominiji di anda himbe du ko watta milioji tati e ko deki binda do mabbe du hemre mabbe fu woygu e naw benno rewbe ko fero diri golle limgal golloobe gomnati gonangal no wade gal enda e golle gadonol himbe kartiji wotedi jamani di anda hande nida en dari kulle didi de kabbi ko e golloobe gomnati wombe maradi benda nani pamtinol golu kaka Mohammed Saminu ardido sarusi kawjido filla golloobe gomnati region maradi wadani Mohammed Mamman gam famtinde himbe.
Nous avons
min kabi noddali duddi to golloobe gomnanti jamimin sako gaddo limore ko gomnanti no wawi wadude limore e windude indemu do talki wote jamani ko seni dun kadina bi leydi fu no wodi lawol tabintino bingu leyda ko mudum njaato seni gaddo limore ma ngara to ko gomnanti dun do binda indema do talkur wote ko jamani dun min nani halaji no don jaano e wartude ley gallure dem e wiide ko neddo fu molimay indemu fa wadi jeddire na wartire le nyamen fewreno wobbe ndilatana wuroji mun le yamde goma didi jama ngara to gollirde gomnanti ba ko ngo wodi tikeji jedde teddi subaka yamde jeddi mintaji chapade tati ama dun hapta gere no ngara mbala don dun du farri terenom limore gollobe gomnanti dun lebbi nay woni ko dun watta
dire 4 mois
der ko boyatani dabbaji leydi Niger jaham Benin to andan gan sedoode dum woni andinore de ardibe leede didi de gadi to andan kutunu kenga andinore de dum ni wartir bulum andinore ardibe leydi Benin wi ude lasso e jeegon lewru desambre tan dubu jinaadi de sappo e jene ko dabbaji leydi Niger cedoota hitane hikkade to andan Benin balle dul ni lasso tati sedo wambe hitane hikkade hokka yawo akbo jangi derol andinore de andan gan hebude beydari se kettino den ko Fadel Alu waddani en do majjum.
Le Bénin se propose d'accueillir.
Lady Bénin, jabi jabita de ilung go leur mars fayoto chapantat leur avril duro bebe lady Niger dundu konna hisama ko watto kolche ujunaji chapante joy go kay Niger du hoyi adi neldude dimma duro be inde mun do en e fodde jawdi ko be nadot der lady Bénin dun nelde dun wara idabel kambe durobe be tawde talki e gahodabe leede han tawrede tata be du tindi on durobe enen tawde talki bingulayda ko mudu en to tawa fu durobe enan gade hewbe sanne tokkobe jawdi din duro goto fu no wawi tokkude ko watto kolse chapande joyade kolse hemre e fa handen hadude durobe tawrede malfaji na kulle bonde godon fereji
utiliser des armes de guerre et tout spécial.
Hitane mu bereni e ko deki ko tireji jetati leydi kuregon ada jara to andan de ladde gadabeji departement d'accord region maradi handen du nide en dari tireji di andan boti chakantarar de anda hanono lieutenant colonel Sanusi dan fatima halirani dum Adamu Umaru gam humpitide himbe.
Ça fait un an 3 mois comme ça que
on wadi joni hitane lebi tati ni anda anko gelo ladde ko eti tireji jetati ngadda njoppa ender ladde gadabeji do endam ko kalna mi on duni woni nyande di ngadda do endam di mboti nokko endam gacce do fuwala e majji no wodi wakkati mo di burtoto ender ladde de kano di ngartna ko e majji dun no holla wiide ke nokko jabiidi weli min jey fuwala ma rafi cellal e majji wala futo ngarsande woni e balli majji sabu min gomi tokkiti no endam be ledde ko di nyantu dun endam min min ƴewtino ɗum faa wooɗa ndaaru kon gonɗi ɗi gadda e dabbaji wuro tawaɗi hara ɗo ɗi tawa ɗon enɗa
leur comportement vis-à-vis même des autres animaux domestiques qui sont dans la zone.
Himɓe e département Gaya région Dosso duɓɓe ni no ɗon no nafa ɗum en sanne iɓe connaɗe iɓe peƴƴe leɗɗe ɗen nden iɓe conna du fa hannden ɓiɓɓe majje himɓe du no nawtoro ɗaɗi ɗen nden gaɗa safare amma nder duuɓi cakkitiɗi ɗen nden duɓɓe ɗen nden ɗon no coppe sanne. Useni Haruna dekotoɗo e ardiɗo Sarusi domo ladde e Jaya département Gaya fooɗi hakkilloji himɓe dow majjum nani ko wi'i Fadel Alu gam famtinde himɓe.
Les coupes abusives dans la ronerede
choppa ledde chabije dum no don duuda sanne der Gaya min kisaka min dari du ko wakati fu bibbe wuro no ngodi ni e choppol majjeno bibbe wuro ben du no kani tindine heba acca choppol ledde sabije de baka dun don wala hen miden godi pelle de min cingi der wuroji kawjotode filla ledde chabije de miden tindina bibbe wuro du boytira choppol ledde dum basse dum wawta accede lay no wodi laabi laamu ko adi neddo fu tawado no soppa ledde sabije den na jukke
pour sanctionner la personne.
OMS fedeleede duniyaaru hawjiino fillel cellal himɓe ni nder andinore mum sappo e jeɗɗi lewru février hitaande 2022 e lasu wi'i ko ɓi ñawu polio gom heɓaama ton e nden nder leydi Benin nder commune Karimama département Ali Bori takkol e leydi Niger e leydi Benin ton e nden ɗum du saabi ni ko fedde de waɗi sigila tuugal himɓe nder leyɗe ɗiɗi e nden arande ni laso e jeetati lewru février warde go'o lewru mars nden gaɗa mum sappo e tati lewru mars yahde sappo e joyi mayru. Leydi Tagazar région Tilbury hannden ni nde en daari are fina tawagon fuu no ɗon no majjer dalila himɓe buppi fina tawaji mumen haaɓi yaha ya debbo no gaɗowo degaraji no sonnira himɓe o wi'i du ni ko hannden ɓaŋaaɓe ɓe paalaka he fina tawa o seyni kettuneɗen ko wi'i Seydou Abdou windi tan.
Denno de gariol no wodi cedi amma jon do bangabe gi'a de gariol kashimir e plafoni e gattata bali ondu e sonnan dum buudi didi mane buudi tati sana mawle sedda du e chonna dum buudi nayo denno ni non de gariol on sana wodi ne ono wawo hebugo herme e waygudo majjun amma ni wallahi hande seneddo hebi woni hermegu la soji nayo ma la soji tati e sappo bani ko mi wala ne heɓa ceedu ko mi gasata nam wawi waɗugo muraduji an e muraduji ɓiɓɓe an sa kaɓɓanno mane batu mi yaha sana mi ima nam wawi natugo nder adache cem ɗiɗi sami hoƴi mi waɗa muraduji an
dinno ku negino muradayte.
Balle tati fadde puɗɗol fijoji coñol ɓandu indirte ɗum para olympic ton e nden Maroc himɓe leydi Niger yahamɓe ton e nden to fijoji ɗi ni andade jahannaji hataga fawarde hannde ɓe keɓay ko wernaɓe ton e nden Marrakech leydi Maroc fedde croix rouge leyɗe duniyaru kanni sodaniɓe tikiti ko yaha ton e nden nani ko Haruna Ousmane ardiɗo fedde yahamɓe para olympic o ton e nden Maroc wi'i Tarnal Fude Ahmed gam famtinde himɓe.
Nous sommes en train de nous préparer.
Miɗen kenni miɗen ekkita miɗen tokkiti hono himɓe nayon hanuɓe golla gollal dow fi doggudu yawdu e diwol kañum e paɗɗol ɓeydu konnani ono fane direction kawjiɗo wawgol gollal ngal kañum wonno ekkitaɓe gam ɓe keɓɓe mbawa ɓe cuɓite du heɓɓe jaado inde leydi Niger to enen Tokyo to fijoji hono ɗiɗo waɗete min diltananɗo enen ngallu ñamey nogueɗi lewru warde jondu sewana croix rouge kam wonno faɓatoɓe ndaro faɓede kanta hokkimi talki nato lanaji jeetati ko yartomi wartirami caggal muɗum no wodi komin jiɗi komin keɓay kam wonno miɗen jinno min keɓa ceede komin bindirta ko amin ton e ceede komin joɓonta hôtel e ceede komin ñanto mi haala e haala ceede ko hani yaɓe ɓeydu konɗan tampir mum e hokke
pour ne même pas parler des frais de mission.
Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ijena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sarawnia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego O FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ijena FM
Studio Kalangu.
Région Difa durgol no wodi sembe der mum sanne de en daari amma hande en filla durdude de en dan no hulgini himbe sanne hanono Hassan Ardo Iddo ardiɗo hawju golle aren Difa halirani dum Moktar Hammadou nani yewtere makko kanko e Moktar Hammadou on andan gam famtinde himbe.
Na ton ndiyal le koma dugu yobe yoro kamɓe raffi ndenagu kam woni kulle gonɗe no torri dabbaji nder région Difa no Hassan Ardo Ido mo aren Difa famminiri o holli e wiide kono hani dow ko yaawi laabi koƴƴe gam heɓande ɗi saɗormaji mosola.
Hikka de nder leydi Difa ndungu wooɗa tobo ɗum ngo waɗi amman fuɗɗali ngo wooɗa nakuje nakuje goɗɗe keɓi durgol ɓaawo ɗon ndiyam ɗam ɗam wurgo da talloyi wari ɗo ɗon to fuɗeenoma gene goɗɗe keɓiiɗe fuu kadam wonniiɗe to lattake ladde nden hikka ñaamidda mardi ñaamidda bisaaji hikka heƴaa e limogal gaɗaangal to hakkunde gomnati yimɓe ɓe gollidata holli durgol keɓaangol hikka ngol yarata deydey lebbi ko ɓuri jeweego.
Ndenne gam ndungu ngun woɗa waɗi ko dabbaji tawa nokku fuu nder fiilaago galluure diifa nden na
to yiigo durooɓe haade diifa naa ko hayni daama ɗon to ɓe mboowi jooɗaago wakkatire nde ɓe ngarey ɓe tokkita nder gese ndagolle nder gese timmi ɗon goo ɗiɗi ɗum ɓe ngarey keerol diifa ɗon woni ne luumo maɓɓe ɗon ɓe coorata ɗon ɓe coodata ɓaawo ɗon haali ɗum ɗum leydi wawn nder wakkatire nde jooɗaago keerol diwa ɓurdi reneego to hori fuu ka ladde nde wooɗa ta a witti dow ko nangi weendu caadi yimɓe ko njehima woodi ni ko hulete ngam yimɓe ngi'ata ngari kom riiwi na'i mu'e kom nangi yimɓe wi on njehon connon ngaddon ceede kenan ngartol ɗo dow diifa ɗon ɓuri ndenirka hanjum waddi yimɓe ɗon
noye watto ko ɗi saɗormaji fuu keɓane mosola fadde wakkati setto no wara
to no woowi waɗeego hanjum woni yimɓe tokka laawol ndaara toon to durngo ɗoodi waawi latto nder leydi Niger to goo ko yaasi leydi Niger to yaasi leydi Niger ɗo yimɓe diifa leydi Borno ɓe njiyata to Borno wooɗa hikka ndenirka wala toon sayni yimɓe dillooɓe dillira leydi yooɓe ko leydi Jigawa to tokkiri hirnaange e woodi nder lesdi Zender ɗon mawɓe dillira ɗon ɗum ni ne ko yimɓe watta ɓaawo ɗon min nodda gomnati gollida en yimɓe ɓe gollidata ɓe ndaara laawol ngol ɓe mbatta e ngaddana durooɓe ñaamdu mardi maɓɓe no lattooɓe cooda ɗum ino hoyi
banndiraaɓe hettiniiɓe habaruuji studio kalo ngu hannden dow yeewtere pinndirol meeɗen dow fii durduɗe cakantaraare diifa kokkol habaruuji meeɗen hannden timmata seni mbiya assalamu aleykum
sigilaaji studio kala ngu
nder gallu ñamey
ɗo radio amfani
lambaaji hembre fm
agades
ɗo radio nomad
lambaaji hembre go'o e toɓɓere jeenayi fm
arlit
radio ikokan
ɗo lambaaji capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o fm
diifa
ɗo radio amfani
lambaaji hembre fm
doso
ɗo radio far'a
lambaaji capanɗe jeenayi ɗiɗi fm
filinge
ɗo radio muriatalka
lambaaji capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere e go'o fm
tilaberi
ɗo radio tebonse
lambaaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyi fm
maradi
ɗo radio garkuwa
lambaaji hembre jeɗɗi fm
tawa
ɗo radio studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum